Kopi faya ka turban da breke satti shamare bala kunkulata hamara lubbun shafe wallan sa faya jaba su yero erati boda da namaccudan barno ta shetti milkainar gatte la kami tikuna gasa ke summa kenye gone e sun kenye ni ada sama balan haman kama she akama timi e sun e garrade wagga sadi boda barno ta tufufu akamin akadande se kajalan nenga fatte de bikenun jal kabila kan
gari dani ku baye amela ni tiron do ku isa hala ko ba ba ko brairon do ko ta kam na garbanche ti ke a do tin de linye to re ni frate shuan ti de a ci wa de ta e yero yaru sam ko tin no shi fo chuan ti re ni se ta ma lo so al pa du tiron je qabo tin no shi publishat tin je amo du de kan te ga ba mara ta e ti kana ko isa se ri ti tiron ti bi su wa sha pa ji du tin je ka ri ti ta ti ko David Kanahin utayam ejaba era jochin ga qalet ya sabara tinko kantiko san dumas David Nasta a David Nasta emo anmo namo akako takkali formato sa undanda je iyali garo samunko ak duri spai dafino jochu amma ba yesu go era garo akana mota garbara fastuti akuma garbara chi ariki chochin danda usuren kana akam tin barata je e fiyadu osta asusate tariti tersan risas richat sanet ama sati yara kofe iko yaronetimo o neuropsychology exam for acute sati inati kuwa ita adegu beku kwato kufe yungeku maini lu neuropsychology je inga sati namo sa baratu babadanif hodi ti degu kum barbadanif kamarif brain tli wanta kasi namakabatefi accommodation akakatani ti sa evaluate ito sa anivote sa akasitani malabang sa dihodi accommodation akakitan dao sa inaktime bayi bayang gandari and Dr. Iberazimi evaluate din kayo ati wate dahil time yo argaste ati samunke akuma magagrabra ato sa sayo bayi bayang gandari master si PhD file sa tuchuyo barbato o manche urabachi di ari edama surate Pati gara ka interwi. Bani gamme. Doma atko jatani manabarum sa lama sari outline gode. Achi barak ma lama asor basti. George Washington University. Kapin ke satisfactory akanat. Narabum sa sinya gabi dendi sa roze. Ani bani gamme de. Bata yung alasi sa te nari te kamero bursa.
Asi bar enga datu murte barana eb bifamte. Mal baratte.
Sadaka biology and psychology argati bachelor of science argati sambadaru sambarati master's degree master of public health majoring kumbo health policy argati mph or master of public health argati december 2017 fit engadal last week graduation ceremony kwatele chwe
tole amma ga majori kaningoda tegete imamata wa e fayyad health policy kanjat malik lad
awan kisikisa wanta narrage ini sabini kija e anu wat sa emu nata garabrata aje e yorongu tasa yorongu bisu anu du guamiti namo sabayi akako bela kisa kan darbani especially somara great education wanta kisikisa bayi darabu sa jatu du bisu jatari je e yorongyadu anu muhnek ayyabat e tumata ta umbarabade
ke suma namo sa bala need e jetu ke
namo sa disability kaban
ega degree lamba fayo kin master ki kan argachu ho game kasitte pudad
mala master atwatin jalkate samba kanta isit
ho ga sa dijechu
itse garu hospital lito na rasore
se dukube
na dukube
se dukube kana barno ta ke giddu tidabu surratu
karo ko na darbe ichu
ega akuma jolle warrakani kitte masani tese baratte kitte masani dorgomte tujechu damini
e classi madene nambaratta karmata namota akakos galana kaata u disabilita dadaso karta fatte dakini ana bi barisu sapani sadago bai concentrate go to another level basi sayero barisu sasa duwa elani wanta je hunduma absorb go to barbaja kanaf no men na barisu no teka kanje classi disana kini
kana jechuun barsiisaan yeroo barsiisu barreessuun wanti salphanne fi isanni jedhu hundumaa kan mukeetti qabachuuf yaalta turte jechuun.
Barreessituun laafayyamee ture. Isa malee naaf hin ta'u ture. Baay'ee na gargaare. Waqtiisaa na eebbisa.
Kanaaf namni barreeffamaan barreessee sii kennutu sii ramadamee ture jechuun.
Yuunivarsiitii hundumtuu disabilitii sappoortaa jechuudha kan jedhamu ofiis qaba. ADA waan jiruuf Americans with Disabilities Act waan jiruuf biyya kanatti nama akka koo gargaaru the law seera.
Seera kenna.
Yuunivarsiitii hundumtuu waan ofiisaa akkasii qabaatu qaba. Kanaaf ani waanta akkasii beekuun ture yuunivarsiitii hospitaalitti natti himan akkasumas biroo natti himan.
Wal'aansaaf yeroo deemtu jechuudha.
Natiimanii achumaan immoo xalayaan na agarreessanii barsiisa hundumaatti jalqabu koo fuuldura nan geessaa na agarsiisaa tolii maas. Balaa akkasumaan narra ga'eef sammuun koo akka barattoota warra gara biraa agarsiisachuu hin danda'u. Kanaaf gargaarsan barbaadan jedha. Qormaata keessaa dabal taayim argadhaan turee jira. Qormaata keessaa dabal taayim jedha. Saanuun oshii tolee naan jedhu akka barbaachisetti.
Qormaataaf gaafa teessu barattoonni warri kaan yeroo isaanitti fudhatu caalaa siif bal'isanii yeroo kennu jechuun. Barnoota kee keessatti waan na rakkise jettu maayi?
Dhugaa dubbachuudhaaf waaqayyo galannaa kun waan na rakkise jedhee kan yaadu hin jiru. Waan hundumtuu akka chaalenjii fudhatee waaqayyo asiin na jedhee na biraan asiin jedhee na naamanaa ture. Waan hundumtuu yeroo natti dhufe iyyuu waaqayyo nootiin jira nan darbaa jedhee nan amanadha. Waan tokko yoo ta'e iyyuu nan dhufu ture. Kanaaf sakkuu lamaaf 18tti garaafoo keessaa dhukkubee sensoriitti sin godhan godhu waaqayyo nootiin jira. Ainoo akeessa waaqayyo keessaa jira kanaaf waan naaf ta'u naaf ta'a ta'e abiidhaan deemee jira.
Namoota akka ta'e fayyaa ta'anii dhalatanii boodarra balaarra ga'eenii rakkataniif waan jettu qabdaa?
Ani yeroo hundumaa kan hin jedhu gaaffii maaliif anarraa ta'ee jedhan gaafachuun barbaachisaa miti. Ani kan na gargaare kasee ofi gaafadhii hin beeku. Namootni yeroo na gaafatanii maaliif anarraa ta'ee jettiin gaafachuu yeroo naan jedhanii na koofiisa. Balaan namarraa ga'a maaliif anaan immoo ishee darba. Nama hundumaatti ga'a wanta ga'ee wanta gaarii ni ta'a. Manatti wanta akkasii ga'ee ni hundeessa waaqayyoon wajjin akka jiru. Isma addiin godhatee isma naamanatee gaafii akkasii gaafadhee hin beeku. Man qabutti nan hojjedhaa hawaasni bara haala. Manaa kenname amma danda'eetti nan godha. Isma hin qabutti immoo waaqayyoon galateeffachaa waan hin qabutti gammadee isma nan hojjedhaa. Namoonni wanta balaan dhalachuudhaanis waan adda addaatti ta'a. Gaafa aanaaf ammayyuu afurii fudhachuu hin danda'a. Namoota meeqas afurii fudhachuu dadhabee jira. Hospitaalitti wanta baay'ee adda addaa jira. Kanaaf ganama ganama yeroo ka'u koof wanta dinqisiisaadha. Ani kana ganama isaan hospitaalitti kan jiru nan yaadadha. Ganama ol ka'uun aanaaf salphaan turre baay'ee cimaa ture. Amma garuu ka'ee deema mana gara biraa. Kunis dinqiidha. Akkas danda'uun karaa deemuun. Ilaaluun nyaatu dinqiidha. Kanaaf wanta si kenneef gammada ofirratti hojjechuudha.
Gara fuulduraatti barnoota kootti fufattee yaaddaa?
Xinnoo fi hojjechuun barbaada jalqaba. Garuu asi daktara paablisaas nama hojjedhaa jedhee na amana. Xinnoo fi garuu hojjechuun barbaada.
Shamarree laakkaabi tukkuu nagaasa. Deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi. Eebbifamuu keef immoo baga gammaddi.
Galatoomaa jalatti.